nishika, mwenzio napona, wazidishe misifa, wasopenda kuna Zinduna na Sharifa, wazidi kununa, nionyeshe umba unanipamba vyo sipewi, moyo nani tunda, basi elewi, nijenere, cho zake umeme ukikata, yani uzeze, natoka utenda mipaka, matarumbe, mweze nwarusi naitaka, umereme, nauliza nanyo sutaka, nani uyu. Yani kwangu na thamani zaidi ya jiwe la diamond. Utachosema misibishi na sijuagi kusema no. Mijenere, cho zake umeme ukikata, yani uzeze, natoka utenda mipaka, matarumbe, mweze nwarusi naitaka.